ترى مرج نعرج جنفة
يوسكو on the beat
awani wezi kwenye mziki mina jituma MCs kono poki natumia taluma weka pay kwenye agreement kupefesi nipepe na kalatasi tustaki kiki Menafanya what is necessary Mabos na majaji ndo atasema na ni mkali Migumile forfeiti kwa basket Usiniguse kama umeme kichwani bangoni atari Mikine gauni dish na mosh Na shangata kuzamani dunane unakia waishi Atubisha ni kufuze na bidi Sampo na mnaimba tete mabongwa kuna balidi Soki sodium, neka opium kwenye mziki kisha mnalewa Wajinga wapupuwa janjo jijo na nelewa Flow God because I'm blessed by God Kila moja anazake mena changu kipaji Unapata pata wapi ujasila kunijaji Sende lirisi mara najua mwenyezi mungu ntompaji Soka fala za kuchinja ne miliki viwanda Simshanga ibuti kubwa na posema na namu Wenda likosa simu Natamani kose raha, kose baraka vile mungu wajapanga kwangu Naona zandondoka mnatamani kose raha, kose baraka vile mungu wajapanga Naona kwangu zandondoka bye bye Awani wezi kwenye mziki mbika jituma MCs kulubuki natumia taluma Weka pay kwenye agreementi kupefesi Nipipena kalatasi tustaki kiki Nalingia kipaji ndo mana na vimbo mnonisema kwa baya bado na wana washamu Mnachamane mizi mike kesho mnivishe santa na ngefulayen Shamba Kipaji chanko mesilaka simpa na kucha zake masai na simela ketajili na pesa zake Minaona mungu wana bless Japu mnapigia majungu ngumu kunishusha chini bado nalito na mungu Mikine gauni tish na mosh na shangata kuzamane dunane unafke waishi Atubisha ni kufuze na bidi Sampo na mnaimba tete mabongwa kuna balidi Natamane kose raha Kose baraka vile mungu wajapanga kwangu Naona zandondoka mnatamane kose raha Kose baraka vile mungu wajapanga Naona kwangu zandondoka bye bye
Raa Chucky Supplier